Inhliziyo yenqabukumeya noma sengathi Inhliziyo yenqabukumeya noma sengathi Inhliziyo yenqabukumeya noma sengathi
I'm not afraid to die.